amazi g'okuwagira enguzi bigende awatali kusosola fenna nga tuli baana ba Yesu akagumbe kali ng'akavuze Yesu bire nkulete tolimanye enaku y'ekibyegeze bine bitu tisa kyammanyi bya kaseera bine ebizibu byensinga bikomye amazi g'okuwagira enguzi bigende awatali kusosola fenna nga tuli baana ba Yesu akagumbe kali ng'akavuze Yesu bire nkulete tolimanye enaku y'ekibyegeze bine bitu tisa kyammanyi bya kaseera nzinga nina Yesu kafuma na kampa kuli bakwesima ngomubiri kulya kutavunda gwenjolekete wankulisa esene ya mazika lulindirira olunaku kali bakayisa nyo olunaku ndwesunga nyo nzinga nina Yesu kafuma na kampa Simo, mumbiri kulya kutavunda, gwenjolekete wankulisa esene ya mazika, lulindirira olunaku, kali bakayisa nyo, olunaku ndwesunga nyo.
Kaisa nyo, olunaku ndwesunga nyo.